intii ay socotay doodii musharaxiinta madaxweynaha dalka Ameerikanka. Hal hadal ayaa hareeyay ciwaanada warbaahinta markii madaxweyne Donald Trump uu si cad u cambaareyn waayey kooxaha cadaanka dadka iskala weyn ama iskala sarreeya ee loo yaqaano white supremacist, iyadoo hadalkiisa loo qaatay inuu taageeray mid ka mid a kooxahaas garabka midig ee fog, kooxdaas oo ah Proud Boys. Taas beddelkeeda wuxuu madaxweynuhu farta ku fiiqay kooxaha dhanka bidix oo ku mudaharaadaya magaalooyinka qaarkood sida Portland ee gobolka Oregon, halkaas oo dibadbaxyadu ay dood siyaasadeed dhaliyeen intii muddo ahayd. Iska horimaadyada ka dhex dilaacay booliska iyo dibadbaxayaasha ayaa ahaa kuwa caadi ka noqday sawaxanka habeenkii ee magaalada Portland intii muddo ah. Inta badan magaalooyinka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacayay dibadbaxyo sannadkan, laakiin Portland weli kama istaagin dibadbaxyadaasi, laga soo bilaabo dilkii George Floyd ee ka dhacay magaalada Minneapolis bishii May. Dadka qaar ayaa aaminsan in ciidanka ammaanka oo xoog saa'ida isticmaalayay ay xaaladda ka sii dareen, laakiin aqalka cad ayaa sheegay in dibadbaxyadu aysan ahayn kuwo lagu doonayo cadaalad ay helaan dadka midabada leh, ee ay yihiin rabshado ay wadaan kooxa fawda doonaya iyo kooxda Antifa. Antifa ayaa u taagan antifashista ama koox ka soo horjeeda nidaamka fashistinimada. Mid ka mid a madaxda kooxaha garabka bidix ee Portland, Luis Enrique Marquez, ayaa sheegay inaysan isaga dhib ku hayn in loogu waco rabshad wadayaal ama fawda doon.
How is taking to the streets not democratic? A riot is the voice of the unheard.
Sidee inaad dibad baxdo aysan dimuqraadiyad u ahayn? Rabshadu waa codka dadka aan la dhegaysan ama la maqlin. Marka hana la dhegaysto, dadka dibad baxaya ma aha Antifa, waa shacabkii waxa wadooyinka maraya, waa shacabkii waxa la dhibaateynayo, ayuu yiri. Mr. Marquez ayaa sheegay inaan waddo kale u bannaanayn iyaga, laakiin dibadbaxyadan ayaa dad naftooda ay ku waayeen. Dhammaadkii Augusta, kolonyo ballaaran oo taageerayaasha madaxweyne Trump ah ayaa soo agmaray dibadbaxayaasha kale ee magaalada Portland, iyadoo qaarkood ay ku tuurayeen banooniyo rinji uu ka buuxo. Mar dambena, isla maalintaasi, mid ka mid a taageerayaasha Trump oo ka tirsanaa ururada dhanka midig ayaa toogasho lagu dilay. Waana sababta kooxda faashiistaha cusub ee loo yaqaan Proud Boys ay bilowgii asbuucan u go'aansadeen inay isu soo bax ku qabsadaan isla magaaladaasi Portland ee gobolka Oregon. Waxaa la saadaalinayay in kumanaan ay ka qayb galaan, laakiin waxaa ugu dambeyntii halkaas isugu yimid tiro dhowr boqola. Laakiin dadkaasi waxay lulayeen calamo ay ku dhigan yihiin Trump 2020 oo ah ololaha dib u soo doorashada madaxweyne Donald Trump. Isu soo baxa Proud Boys ayaa dhaliyay marar hore iska horimaadyo. Qaar ka mid a dadka ka soo qayb galay oo ka kala yimid goobo fogfog ayaa warbaahinta u sheegay inayba doonayaan in isku horimaad uu mar kale dhaco.
This is an American city. I'm still an American. And I see my brothers and sisters.
Meeshani waa magaalo Mareykan ah. Weli qof Mareykan ayaan ahay. Waxaan arkaa waxa maalin walba ku dhacaya walaalahayga reer Portland. Waxaana doonayaa inaan caawiyo. Sababtaas ayaana halkan u joogaa. Waxaan u nimid inaan rabshadan soo afjarno. Dadkana wacyi gelinno. Dalkoo dhanna u sheegno waxa socda. Waxaana rajaynayaa in Donald Trump uu arko arrintan. Kooxda Proud Boys ayaa shaki ka qaba dooda ah in dibadbaxayaasha kale ee Portland ku mudaharaadaya ay kala tegi lahaayeen haddii isbedelada ay doonayaan loo fuliyo. Maya, kama tegayaan wadooyinka. Taas horaa loo caddeeyey. Maalin walba wax cusub ayay la yimaadaan. Hal mar uunbay la soo boodaan, kani waa cunsuri, kaasi waa cunsuri, tani waa cunsuriyad. Doodii koowaad ee dhex martaa musharaxiinta kale ah madaxweyne Donald Trump oo matalaya xisbiga Jamhuuriga iyo Joe Biden oo matalaya xisbiga Demokraatiga ayaa mar la weydiiyey inay cambaareeyaan falalka kooxaha cadaanka ee isla weyn. Wuxuu madaxweyne Donald Trump ku jawaabay
white supremacists and right
proud boys.
maxaa rabtaan, ayuu yidhi, inaan dhaho magac ii sheega. Biden ayaa ku yidhi kooxdu waa white supremacist ama caddaanka dadka iskala weyn. Trump ayaa yidhi Proud Boys joogsada diyaarna noqda, laakiin waxaan leeyahay waa in wax laga qabto kooxda Antifa iyo kooxaha garabka bidix, ayuu yidhi Donald Trump. Laakiin kooxda Proud Boys ayaa u dabaaldegtay jawaabta madaxweynaha. Haddaan dib ugu noqono Portland, iyadoo uu socdo isu soo baxa Proud Boys, waxaa muuqday kala duwanaanshaha ka socda Mareykanka baryahan. Isu soo bax ay qabteen Black Lives Matter, ayuu Mike Crenshaw oo qaada heesaha hip hopka una dooda xuquuqda dadka madow ayaa hadalkan ka jeediyey kulan ay isugu yimaadeen. Waxay rabaan inay dhahaan waxay isku dayayaan waa kooxda Black Lives Matter inay burburiyaan dimuqraadiyadda iyo Mareykanka, laakiin way ogyihiin taasi inay been tahay. Waxay ka dambeeyaan hadallada sumcaddana looga dilayo si nolosheenna qiimaheeda hoos loogu dhigo, markaasna ay qiil ugu helaan dilalkana lagu hayo. Shacab badan oo Mareykana ayaa taageersan dadaalada ay wadaan kooxaha sida Black Lives Matter oo ay ku doonayaan in isbeddel lagu sameeyo. Laakiin dhacdooyinka isku horimaadyada ka dhacaya magaalada Portland ayaa dhalinaysa in qaar badan oo kaloo shacabka Mareykanka ka tirsan ay runtii go'aansadaanba inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump.